boy can not let up. Rapper could do impact. Baby, we wengu vu yangu, maisha yangu. We wengu doctor wangu, we wengu dawa yangu, moyoni mwangu. Baby, we wengu vu yangu, maisha yangu. We wengu doctor wangu, we wengu dawa yangu, moyoni mwangu. Ata mina sema na kupenda baby wangu. Ata mubunda la baba
yangu.
Mavanessa, nguvu yangu, maisha yangu. Vita baba viking, wewe dawa yangu, moyoni mwangu. Mavanessa, nguvu yangu, maisha yangu. Wewe dokta wangu, wewe dawa yangu, moyoni mwangu. Hata mina sema na kupenda baby wangu.
Follow me, Zuri. Yeah, so the Versace, na canal to be. On a little bit down,
you chips, baby. Honorable Chimba Chawani.
Sababu ya mapenzi ya Victor na ma Vanessa. Mapenzi ya kweli. Ono hata Jondi Simba Patrick Mbuyanzi Bide Sheuska Vita na kari yako. Ulio nipate na usiku mzima sikulala. Ma Vanessa ni mashua Vita ye ni banda. Mapenzi enu kifundito kita watenganisha. Ame wazawadia vikinga mtoto ya fuha. Mungu ame wapendelea nini.
Assistance sociale, Odina Richie Richie.
Mina taka mapenzi ya kweli kama ya vita na ma Vanessa la gaba gaba vela.
Emmanuel Karebe.
Wanande sistema mboko yo Tuyo kisa bangu na
soni. Sio masauti zote.
Kaduba kumako tuna wana mapasa hey. Dobe moza pina lindake. Sayidi komele kisa bela jode.
Atama penta na tembea.
Chuma, Patrick Muyanti ya ma Bernadette.
Quel envoi, Jackie Pemba na Anti Pemba.
Mine Guita, wewe, mon film est Moussa Touanane.
Franck Mouze Wakiba.
Sama isa sasa wa sada hu mundana chua kutanga.